maamulka degmada xuduraha ee xarunta gobolka Bakool ayaa casho sharaf ah dhiirigelin ah u sameeyay baada ciyaaraha iyo garsoorka degmada oo wado tartamo kala duwan ah oo lagu muujinayo nabadda iyo isdhexgalka bulshada degmada xudur. Qaar ka mid ah baada ciyaaraha ee degmada xudur oo ka hadlay kulanka casho sharafta ayaa waxa ay u mahadceliyeen maamulka degmada xudur iyo gudoomiyaha sportiska degmada xudur oo isagu ay ku amaaneen isku haynta baada ciyaaraha.
markan wali baan tan ku mahadceliyeen gudoomiyaha degmada ayaan tan ku mahadceliyeen oo casho sharaftan iimaana u siin hanan gaban gaabay tan kale wali baan aan tan ku mahadceliyeen dhamaan gudiga garsoorka aan tan ku mahadceliyeen iyo wali baan fariin tan ku farfadane dhalinyarada degmada tan xudur yaani wali baan iyona lena wali baan haystana fursad eedi muhiim ah haystan yaani kulay walaa iimaana sportiska hoob mudoole eroon wali baan isdhaagalka bulshadu
ina dhagaajow ee xudur ogeyn maadiyo langadoon ee metelaw aan dhalinyaradan hangaamiyo karo ee gudoomiyaha degmada eedii dalan maasanta ee aadan sameeyta ee dhalinyaradan eedaa ka maasanta gudoomi jaroata ee may weelay dhalinyarada baybu waa lafdhabarka magaaladu maadaama tatan sports taata mayla raay dan yar geega qabiilanka beersan ayna la hidi wadan faylada qab faylada inay aadato geega aan sameeytin oo kasta haata eedanka hakeenka ma naga gudoomi jaroata wali kale ka reey insha Allah hadii la yiri inaad saatan la dareerso badan aan dareerta ya rajeeye
gudoomiyaha sportiska degmada xudur ee gobolka Bakool mahad fiido oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in ciyaaraha ay ku dhiirigelinayaan dhalinyarada si ay u helaan nabad iyo sidoo kale isdhexgal
kulankan uu ku meeniin daarinya ee gudiga xireerka iyo gudiga garsoorka yaa casho sharaf waleen soo biyay gudoomiyaha degmada oo runtii dhiirigelin fayl eedan ata ee geek wali argaasana horyaalkayan informe ee soo hoolo la wadi horlan dardar galiyay waan la iskala dardaarmo kulankan gudoomiyaha degmada soo bi dhamaantan eedan kama hadnagaana ee wali qayb ku etaa ee dhiirigelinta iyo arimaha bulshada oo meel raay qaybiyo ee gudoomiyaha uu ku qaaday ee onon casharan eedan kuma hadnagaana dhamaan gudiga iyo gudoomiyaha maamulka garsoorka wali kale faladaana in dhalinyaradan hadii hadafad yahay hadii ciyaarto iyo hadii hadafad maamulka sportiska iyo garsooryaalkaba markasta wali walka soo biyaa in dhirigelin dabcan hoolooyin badan la xaqoobay sportiska geeka meel fayl rooga geek wali argaasna horyaal degmo oo horyaal oo degmada lan ka tala galay oo la dahfuri marka walaagas dhan wali nagadaayana in eedlanka dhirido oo dhalinyarada la garab sirmo markasta.